Radio Pulpit, 657 AM.
Nibahle. Utuzimu, Nyankara, Nyankara. Abesithi ngizonchutubaza. Imisebenzi yeziphiwo zikamoya. Iziphiwo zikamoya ile nkonzo ibizwa ukuthi fivefold ministry. Siyayikhumbula le nkonzo. Abanye baphiwe ukuba babe ngabaprofiti. Abanye baphiwe ukuba babe ngabashumayeli. Abanye baphiwe ukuba ngabevangeli. Abanye baphiwe ukuba babe ngabafundisi. Abanye baphiwe ukuba babe ngabelusi. Yini imisebenzi yalezi nkonzo zeziphiwo zikamoya? Number one, inkonzo ibaluleke kakhulu. Izwi leNkosi lithi encwadini kaLuka 9 verse 23. Uma umuntu afuna ukulandela uJesu Kristu, kufanele azidele, athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Ngamanye amagama, kufanele uwenze isiphiwo. Lisho njalo izwi leNkosi encwadini yabaseFesu 1. Uthi, bazalwane abathandekayo, mina Paul Siboshwe enkosini, ngiyancenga ngobubele obukhulu ukuthi omunye nomunye makakhambe ngokufanele ubizwa abizwa ngalo. Kula i-fivefold ministry ingena khona. Isizathu sesibili noma umsebenzi wesibili wale nkonzo ye-fivefold ministry ukunikela ngemizimba yethu ibe ngumhlatshelo. Uma ufunda incwadi yabase Roma 12 verse 1 uthi uNkulunkulu ebandlela abase Roma, ngiyanincenga bazalwane abathandekayo, imizimba yenu mayibe umnikelo owumhlatshelo, ibe umnikelo ophilileyo, ibe umnikelo ongcwele, ube umnikelo othandeka kuNkulunkulu ngeyikhathi zonke. Namanye amagama, nikhambe ngokomoya, nikhambe ngokuya ngokwentando kaNkulunkulu. Ukuze inkonzo yakho ye-fivefold ministry, uma uphiwe inkonzo yokuba uthethelele, waphiwa inkonzo yokuba umprofiti, waphiwa inkonzo yokuba umshumayeli, waphiwa inkonzo yokuba umfundisi, waphiwa inkonzo yokuba ube umelusi, kufanele uzidele ukuyenza le nkonzo ukuze le ministry ye fivefold ipheleliswe ngoba khona bakho. Ngoba ku fivefold ministry omunye uyilihlo, omunye uyisandla, omunye uyidolo, omunye uyikhalo, omunye uyimlomo, omunye indla, omunye nomunye ukuze umzimba kaKristu upheleliswe. Esinye nesinye isitho siyadinga ukuba sisetshe, siyosebenza kuphela uma thina sizidela. Imisebenzi yeziphiwo zikamoya. Number three, ukuphilela umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo. Wonke umuntu ofuna ukusebenzisa isiphiwo sakhe sikamoya se-fivefold ministry kufanele avume athi, Baba wethu osezulwini, maliphathwe ngobungcwele igama lakho, umbuso wakho mawuze. Uma sithi umbuso wakho mawuze, sikhuluma umbuso kaNkulunkulu uthando, umbuso kaNkulunkulu ukuthethelela, umbuso kaNkulunkulu ukubekezela, umbuso kaNkulunkulu ukulalela, umbuso kaNkulunkulu ukuhlonipha, umbuso kaNkulunkulu ukuthobeka, umbuso kaNkulunkulu ungamandla, umbuso kaNkulunkulu ungukuphikelela, umbuso kaNkulunkulu uyinhlanhla. Manje zonke lezi phiwo ukuze zikwazi ukusebenza, kuyadingakala ukuthi siphilele ngokuya ngokumbuso kaNkulunkulu. Isizathu sesine sokuthi ukuze sikwazi ukuhamba ngale fivefold ministry, ukuze le nkonzo iphumeleliswe emzimbeni kaKristu Jesu, ukuvuselelwa kwengqondo yokuguqula ibentsha ingqondo yethu. Siyadinga ukuba ingqondo yethu iguqulwe ibe ntsha. Ngoba lisho njalo izwi leNkosi lithi uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esitsha, ingqondo yakhe iguquliwe yaba yintsha. Akasaphili aphilele ezomhlaba, akasaziphileli yena ngokwakhe. So uphilela uKristu Jesu ngoba uyisitho somzimba kaKristu Jesu. I-fivefold ministry isho ukuthi uyisitho somzimba kaKristu. Lokho uNkulunkulu akuphathise kona kwenze. Isho njalo incwadi kaMshumayeli sahlonge sika 9 verse 10. Uthi, bazalwane ngiyanincenga, loko isandla sakho esikhona ukukwenza osesenganene kwethuna, kwenzisise ngamandla. Uma unikezwe inkonzo yokuba umelusi webandla, yiba umelusi webandla opheleleyo ngokuzinikela, ngokudela impilo yakho yonke, wenze intando kaNkulunkulu. Le nkonzo ke yeziphiwo zikamoya, esinye sesizathu number 5, ukuphoqelelwa nokubambelela ekumoyeni oyingcwele. ukuze ukwazi ukuphumelela ukusebenza njengesithu esinye nesinye somzimba kaKristu. Uma emzimbeni kaKristu uyisandla, lesandla ukuze senze umsebenzi walo ngezinga eliphelele, kudinga ukuba uzidele, uzinikele, uphoqeleleke, ubambelele ukuholwa ngumoya ongcwele. Enye into ezokwenza ukuthi uqine ekwenzeni lo mzimba, ekwenzeni lenkonzo, kufanele kuphile impilo engcwele. Isho njalo incwadi kaPeter wokuthoma esahlunga sika 1 verse 15 to 16 uthi yibani ngcwele ngokuba nami ngingcwele, ngoba uma ningcwele nenza intando yami, uma ningcwele nikhamba ngokwenkambo yami ukuze uNkulunkulu wethu abonakale. Ngakho ke mlaleli, nasekuseni ngiyakukhumbuza ukuthi phila impilo engcwele ukuze ukwazi ukusebenza njengesithu esipheleleyo kulomzimba kaKristu. 5 full ministry, kufanele kuzidele uphilile uNkulunkulu, kufanele kunikele umzimba wakho usetshenziswe uNkulunkulu ngokuthandeka, kufanele uphile ngokwempilo yombuso kaNkulunkulu, the kingdom of heaven. Konke lokho kwenzakala ngompilo, kufanele ukhumbule ukuthi uphoqeleleke ukuthi wenze intando yakhe ngokukatelela. Akusilula, uSathane uzokuhlalisa uphile impilo engcwele. Enye into kufanele uyikhumbule, kufanele uphile impilo yobudodana. Uma umuntu eyindodana kaNkulunkulu, sonship ngamanye amagama, ufika la wazi khona ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu, konke ubaba wami anakho, ngoba ubaba wami unakho konke, konke ubaba wami anakho kungokwami. Ulwazi lwaphezulu luyangibonisa ukuthi ngikwazi kanjani ukwamukeliswa zonke izinto ezihle ubaba anginikeze zona.
It's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp text? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp message to 064-530-6805 or 074-995-9085. Our I Am Youth Counseling team, Charles DeToy and Danny Vambili, are ready to connect with you today.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.